Hey, you big up to Mr. Jimmy from the beat.
Tanzania and Zambia.
Why be me run them?
Ojema, Ojema.
Zetskip.com.
It's your boy Kaniman. Mapema, najua kwamba unalia kila siku. Unaniwaza kama mimi niko hai, usili ya mpenzi. Tarudiki mapema, pema, 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 pema. Najua kwamba unanikumbuka sana. Naumia kukwacha, hata maisha ndo yamesababisha. Oh, sikupenda kukwacha, ujilinde mwali wa mtani. Oh, nakupendaga sana, usisikize maneno ya watu. Oh, mimi nakupendaga. Mapema, najua kwa mbona lia kila siku. Unaniwaza kama mimi niko hai, usili ya mpenzi. Tarudiki mapema, pema, 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 pema.
Baby embekeza, I'm coming for you. Niziba wale ma ni mafuto ya lengesa, matatizo ya ntakwisha. Mimi nataka kuza uko, oh, na kukumbuka sana, yeah. My darling, my heart, my everything, I wish that you miss me back. Cause I'm making this future for us, yeah, future for us. Pema tukana,
sila makine nimekwacha kathae. Nimeondoka ntarudi kima pema. Najua kwamba unalia kila siku. Unaniwaza kama mimi niko hai, usili ya mpenzi. Tarudiki mapema, pema, 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 pema.
Oh yeah, kanibana.
Up to Mr. Truth from the beat. Why feel me run them? That the murder.